ngazwo ndi khosita todo vhasumbedza uri nne ndi a zwita hunga vhathu ḓivha ngazwo vha kho tsatsaladza vha kho zama nthivha eyo ni ḓo ḓivha hoyu ṅwaha wanga ende no ni nga si ḓo thivha eyo tshanu viva crown ni ya vhageno hezwo ni a zwi ḓivha
a zwi ḓivha a vha zwi ḓivha he ra thoma hone a si hune ra vha hone.
Gonna make sure, make sure, make sure that you know. We're gonna make sure, make sure, make sure that you know. We are the champions. We are the champions.
Boom, boom.
And we're gonna live a man. We're gonna live a man.
Nenda toma V E N todo va de B E S kesi ana ma koni vari hayani kon now V P S ndim sanda sabaton shara S P A hezwi ndi vhukon dona busuka na ho ḓi tovha ndono fuwa maneka fenda lingo dada ai dano fuwa. If you are the best why ni tshi dzula no chuwa, if you are the best mara ndi nga ndi no chuwa. Always fresh out at the Vogue, not them sneakers. I'm on my own lane, rain rappers tryna catch up. This the music I wear, my niggas let me speak up. GMU, they was that why you can call me Mr. Tenna. Tingo do kweke ruja, nendi thura ndi koka. Sika ndi wanga, ende puti ndi wenda dosika. Hotel nenda jena bari, VVS, but me seras musika shika. Mr. Tenna,
boom! Gonna make sure.
Gona live maka ndi a zwi ḓivha mba ḓo raka ni songo rdela nga dziplaka habe nḓila ro no sha zwino ri legacy we are the young generation ari ambisi navho we the need of compensation maboso ndi rine we are the one who run the nation vhaswa vhaswa nga nne I'm the young inspiration ndo vha popolola I brought them a revelation a song about us this is not a dedication rap your best personal and in the rap general vha dziplanzi ndi ndi mala ndi tshifuna ndi nga vha trekes international hupfi ndi professional nga liriki ndi a bafala a ri sengi zwikha ndanga killer beat line zanga dziva evident ende ndi a zwikona badi ngori ndi na confidence habe zwine vamba no maḓuvha a zwi make sense habe zwine vamba no maḓuvha a zwi make sense.